Whether you can say my name down, just a cat everybody knows, but doesn't mean that you wanna call. Mulungu yeka kumwamba, zina lake ndi makweza. Timi lungu tina suicide, sabo za sondi makweza. Energy for what your fame guys, lower now was also lower. Tawi yanga diya buye ndipo, kwa iye yo ndi makwada. Chuka jemu na chuka, zimenezo sitikana. Koma kuchuka kwa nuko, faka ifeti zikwada. Chuma name mulinasho, ali yese amaziwa. Koma chifuko cha chitanju zoshano, koma funa zizikwada.
Lungu ndi mupembete, inusu ndi kupembete. Ndi mukwadile, inusu ndi kukwadile. Ine ai, sindi pembeza mafano.
Dati ai,
sindi pembeza mafano.
Dati nai,
sindi pembeza mafano.
Sindi pembeza mafano, je. Izi so kamu siwe, even team special nte. Sitting a kwele musiwe. Chifugwa ndini wa dola nte, mbugu funa tiku open. Chifugwa ndini wa chuka nte, mbugu funa tiku open. I know once I'm tenga maniga, so Susanna siteletu. Usindi bembezo mafano nte, mako sana mufeletu. Mulungu wanga ndi wa moyo, waku fatu ndi wako yo. I just drink with a thirsting, and I drive track with a thirsting.
Lungu ndi mupembete, inusu ndi kupembete. Ndi mukwadile, inusu ndi kukwadile.
Ine ai,
sindi pembeza mafano.
Dati ai,
sindi pembeza mafano.
Dati nai,
sindi pembeza mafano. Lungu ndi mupembete, inusu ndi kupembete. Ndi mukwadile, inusu ndi kukwadile.
Ine ai,
sindi pembeza mafano.
Dati ai,
sindi pembeza mafano.
Dati nai,
sindi pembeza mafano.